yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talatare noga e joli lewru October hitande 2016 Ousmane Niali buldo kabaruji do Salim Jorato oggi jande to on kumpitete wide bandiji chami hanken do postanan koroba do e bomo ko kilometri chapande tati e wi mangal pade himbe taton keddi hen goto o gendarme cedi be kolli wide bandiji di ana pilkino ana ikanodi ikali jaddinkobe caggal bonande o ministere gumminide bangal denagunde holli wide horngoji ana gonde waddede kanko ministere kuminido bangal denagu o Sali Futara ware holli wide haybu golli badali capitalgal ana wondi waddede fa denagu hebe dunke andeni kolli wide fayce gal be bonande wana ikanno ikadli jaddinkobe yudum bandiji tan non walde daraniibe cellal holli wide wada murtere golle fuddude jeena e lewru novembre ko woni sabab wadugol mabbe murtere be kolli wide laamo wada ko be darti e mudun dun nenno ñewbe gombe le dogotoroje dene edun sulin dum ben sanne sabi dum latonto be torraji guddi joggabe do bamako do jeggita e tidal laaji ke uno caggal ko dogotore ngadno murtere golle balle ju ko jabbi dun yodi woni sembe kabaruji di hande bismillah modo hedaade sijo tamani bandiji chami hanken do piya sanankor baddo bamako e kido e bamako kilometri chapantati e wi militaire en himbe taton keddi e bonando o goto o gendarme cedi be kolli wiide ngado bonando o ana pilkinobe ikannodo ikali jaddinkobe kedde ko fatmata tugula landundiri cedi do goto do faccitango Omar Waygalu
hier soir j'arrivais de Bougouni
hanken mit iwranno Bougouni mit wonno le mobile an wakande jottim do poste piyaaso odon dem matumin ko foti piyande sappona dum yotto piyande sappo e jeko ma tumin yimbele nayo woni ko jimi ebe pilki be bi min jalta le mobile amengel min jalti kambe ko mabbe kalta hala wota sa jeewi be do yimbele yo be gana landini be de do hunde fa feewi won yimbele be lenni ton le leeti be landiki min le mobile amengel yalla tuba kuube gala le henna be koliti wi de kambe tuba kuube be dartata be bi dube yimbele won dube jaadin koobe fa ko boyi ko dembe koliti wi de min e ko am min jaha haaji amen sab min en goni mobile arande jottin le odo nokku do dido bonandaji ngadi de jabbi min den noddumi sakiraba ngombe caggal to kollitimi be wiide bonandaji di ngadi ton le majjundube kollitiwde be pamini odo kabaru be bi hi yimbele taton keddile hen mi horan kam yey maybe be le bedo yimbele taton be bi gendarme goto kanye civil en dido
don un gendarme et deux civils
ministère kuminine bangal denagunde holli wiide horngoji ana gondi e wadede gendarme en kanyo ngat horngoji di fa ande ngarbe bonando ko min noddibe dun kedjaado hala ministère de holli wiide denagu ana wonde daranede laawi natirdi bamako wonjo tobe yogabe ne kolli wiide o bonanda yudum bandiji non faysebe ngarbe bonando ana jikanno jikali jaddinkobe e wi mabbe jikali di yofabe jumina hakilaaji gollobe piyaaji be ben cikka yudum jaddinkobe non kede ko fatmata tugo la landundiri e sergeant daniel do faccitango Omar Waygalu
do mali do system no dirtedo carte bancaire wala le leedi ndi be do yimbele an nandita wiide tan be ngari le nokko be gujji jawdi fa heewi le majjundu fandi fu be bari yimbele didon civil en do an hakkune be do yimbele be ngari le o do poste be golli golleji mabbe di sabi wakkati jono ne ana wawi wiide kulle didi cuudi tiagal dido golleji bange goto o yo bandi ya ko bange goddo do an wawi tawede yo golleji jihadin kobe ka dun laabay wala ko ne wawi halde le hen yalla be do yimbele yiki jikali jaddin kobe na be jikayi wattu joni o hunde dun laba e gasa kami wiyan hono dati di lamo o yeltini wakkati jono nayiridi bangal denagu kobe kollitiwde ben denan gallure bamako de fa dun woddo yo ko yata kilo ngaji nogay e be kani waylitinde dun denagu ana hani wuttirade gallure de ko yata kilo ngaji chapande joyi poste ngaji piyaaji di du ana kani renede midi mila don woni ko feewayi
fabe dro don famo be ba jewdi kabaruji fuddo be mala en page Facebook et Twitter si jo tamani lugongoji fuddama wadelle timmodo yontere jabbine lele gendi gawoni larme mali plateforme barkan kanye minisma woni gado be o golle fandena yimbe gawo paddo torraji di jaddinkobe ngata di nenno wotanabe gawbe ne kolli wiire wadugol lugongoji le gendi gawondi wala fudda habbi hakille mabbe laawi kani renede kanye gelle bagelle gonde badale gawde sabi den kuje wonno do bonandaji ke wadede kede ko Sadu Diallo maire gaw hali omo wonno e halde amen mawde kenyen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Andan wiide ngallure am gawo ana buri bama ko jogade de naw cedele godude de wona der gawo non ka e badade mudun non julabe gawo mbawa fe waddade ngallure de kilometre ji chapande nay ma sappo juy den no barale de kani renede yullaw mudi hakunde gawo e ngalluje godde kani renede lawul hakunde buram e gawo lawul hakunde gosi e gawo ma lawul hakunde nyame e gawo di kani denede sona dun kay nafa fufu wala e lugol der ngallure gawo min taki wiide dun so sefo jabe jalti tan don e don gollobe min simabe fuf ndudon diran be jawinan tawondirde der d'accord mabbe de den non nafa fuf be ngalna min do ko min jidi yobbe dena lawi mawdi di jawara nan jahnanudi lumoji ngarta e jam humta dun haaji mun ele jam ka waka juno kay e badade gawde na do wafi wodade kilometre 10 juste be chamu yay dum
mi gawo ti be pas sortir a 10 km d'être agressif.
Gouverneur région gawo holli wiide won ko feewi e golleji lugongoji bangal holare hakkunde kuminibe dum e daranibe denagu e wi makko won golleji gondudi waddede faande denagu dawobe darane kede ko intala ag bilal landondiri e seydou taraware gouverneur région gawo do faccitangu mohammadou samasego.
Les sentiments peuvent être
gonga jati mi joji jimbe le ngana gutu dugbe hono dido mi joji be hakkeji mun en ila amen men kay yo goli didde e mabbe e kolamin datti kandi nangede sal imade amen dana kebe jonno bangal kabar goddo o ila amen kay yo mbasa wadde dugul region gaw o ana yidi yo denago hewta nokkuji mun fuf faso dum wona hunde yafunde denno min sembiniran dun faaba jamare de e gube de salan denago ana hewte du lawi mawdi di e kanya gure de fuf den jimbe le amen be kinoto hajuji mun en le dejere dum woni imade amen so won tigitibe dun tinno ngara ngada mijoji mun salami de beedoro famu mi fufdun min kinno no handiri fandaji kasindinaadi hono hewtugol jam e denago
tiagal balde joyle yontere jabbinen de ko daraniibe cellal ngadi murtere golle be anni wadde murtere golle kasingol danugol golle ngol andaka kaddi mudum fuddan jena lewru novembre sendika o holli wid ana metta sanne ko laamu o wadde ko woni himmeji mabbe yogaji dum fa beedure den fam kede mohammadou samasiyeku
ana hakune tobbe de ben kawral dumun de kabaru nantingo gollobe lolirbe contratel der golle furba bangal landinal do ndiral gollobe murtube be wajje bidin dun beydari do joddiji mabbe golleji kertaadi kanya nyalla e wala e golle e kanya dun joinugol joddi hertandi bangal darde le gollirde senka holiti wiide lamo selge dun hunjande hore kabaru sultere e jande wonande gollobe dowtibe seraji golle di horebe be kuliti dun metti mabbe bangal yeddugol seraji fewde e sendika embe be wajjimbini dun be gollidibe mabbe nababe nukuji goddi dow penabe ngartire der gollirde do be gonnodo kambe mutube gollobe be bi dun wakkat jun o lam o ana wundi holide be sitoraji fuf sendika o yamri non murtere golle dow tatteji leddi fuf yude sappo jiddi yari noga go lewru octobre tabbindu der ngalure banko de kay mutere gollobe tampini jamare de fasane
ko sulini himbe yogaabe torre ngado sini daranibe cellal ngadi murtere golle himbe bamako yogaabe kolli wiide jeggitay tidal laaji kebuno yontere yabbene de ko dogotor e ngadno murtere dun e be darta e ministere kuminide bangal denagunde kanye sendika o ngado no ngatta fu fa pamaral wada yalla di murtireji ana cello wadede kede ko nyawdo goto hopital gabriel touré wi imirana kilu mayga do faccitango mohammadou samasiyeku
les difficultés ne finissent pas depuis
tidal laaji di kay timata gilla murtere golle de fuddi min jisi torraji fu der l'hôpital Gabe Touré ma l'hôpital uji goddi leydi Mali torraji kewdi min kebi bangal sawrugo ngor sabis wana nyawbe be nyawji mun nawi faana hulbini barabe mata yimbe le jugbe nyaw hono tension en ma jabete en murtere golle kabaru cellal wana hude mo ina fe den no murtere yimbe le gollobe kabaru cellal be tampini min fa yottino yela amen kay yu kambe lamo kawra do gotum sala patbe ngada murtere won
ma de cette situation oui que ça ne se répète plus.
Ministère kuminine bangal cellal de jaba wiide fay hunde bangal murtere de daranibe cellal anni wadde de e mabbe botu watte be ngaddam botu yottinobe kabaruji alkamisare de fa dani ko pamral wada fa dani ko pammen himbe do kabaru mun.
Union européenne e Royaume-Uni ngoni faabotobe studio tamani
kira ben jandaro en kabaruji gon ile region ngaji men di mbudira an songo festival naybol sawa safare nyaw bu balla na fudanke fudama kenya an songo ko buri sukabe ujinaji chapande nayo ujinaji jeddon yude be hitande yaade du ijo kani pesede e wi horeje suudu dogo torodo gol festival wadam fa nyaw bu balla o nyaw bu balla sukabe o sakke msf espan itti jawdi mudon projet annido moyininde ladde yoro so fuddi golleji mudon kenyen dido kabaruji martinama kumpa wattunde jokko hore conseil collectivité ya oritonde ko woni fanda dido golleji yalla yewobe kay fiji anangara nokko o heyo ho go heyo o projet kando tawede le commune ngaji tati le lamu yoro so ondo ndondi be dun yo helvetas mali beta koto siguto kawrital wadi faabe lanindo do kabaru yewtere yontere haro chaldi do jam e deere ko woni faanda kawrtangal faabe pammina hawrube nafa gondo e hokkude sukkabe hakkilaji lobbi bangal jam e do wondude do jam e deere do kadu de di kabaruji hande ka kedde hedan no wowirni yewdirnde ana yesu wassalam.